waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda China ayaa bilowday dadaal ay ku doonayso in beesha caalamku wax ka qabato muhaajiriinta sharci darrada ah. Kadib markii meydad laga heray gaari kuwa xamuulka qaboojiyaha dalka England, meydadka 39 qof ayaa markii hore la mooday inay yihiin Chinese, laakiin booliska ayaa weli sugaya baaritaan lagu sameynayo aqoonsiga meydadkaasi. Dowladda Vietnam ayaa samaysay nambar ay wici karaan qoysaska dadkoodii la la'yahay oo uga shakisan inay ka mid ahaayeen meydadka gaariga laga helay. Dhacdadaas ayaa ahayd tii ugu xumayd ee dadka ugu badani ay ku dhintaan iyagoo la tahriibinayo dalka Britain. 8 haween iyo 130 rag ah ayaa laga helay gaarigan qaboojiyaha arbacadii la soo dhaafay, kadib markuu ka soo safray dekad ku taala dalka Belgium. Booliska Britain ayaa dacwo ku soo oogaya darawalkii gaariga oo 25 jira, isagoo lagu maxkamadeynayo dhimashada 39 qof iyo inuu ku lug lahaa dad tahriibin. Waxaa socda ammaan ka imanaysa saaxiibada dalka Ameerikanka iyagoo ka jawaabaya dhimashadii hoggaamiyaha kooxda Daacish, laakiin madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ka digay in dagaalka looga soo horjeeda argagixisadu uu weli sii socon doono. Mareykanka ayaa ku dhawaaqay in Abu Bakar al-Baghdadi uu isdilay mar uu socday howlgal ciidanka Mareykanku ay ka fulinayeen Suuriya, taasoo dharbaaxa culus ku ah baa la yiri kooxda Daacish. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in dhimashadu tahay wejigii koowaad, halka wasiirka gaashaandhigga Isla Faransiiska Florence Parly ay sheegtay in dhimashadiisu aysan ahayn dhammaadkii ururka argagixisada ah. Mirwa Khalid saygeeda ayaa waxaa dilay mintidiinta Daacish, waxayna sheegtay in dhimashadiisu muhiim ay iyada u tahay. Ilaahay ayaa mahad leh bay tiri, booliska iyo ciidankuna waa ay joogaan, Ciraaqna waa ammaan. Ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa sheegay in dagaalka looga soo horjeeda argagixisadu uusan dhammaan, halka Ruushku shaki ka muujiyay xaqiiqda warkan ka soo baxay howlgalka Mareykanka. Hoggaamiyaha mucaaradka federaalka Anthony Albanese ayaa sheegay in xisbiga Labour-ku ay si fiican uga qayb galeen xiritaankii rasmiga ahaa ee buurta Uluru ee gobolka Northern Territory, kaasoo lagu mamnuucayay in dadku ay koraan ama fuulaan. Pat Dodson oo ah senator Labour ayaa ku dhaliilay ra'iisul wasaare Scott Morrison go'aanka uu ku gaaray inuusan ka qayb gelin xiritaankaasi, isagoo taa beddelkeeda ka qayb galay cayaar kubadda shabaqa ah ama kolayga ah. Mr. Albanese ayaa sheegay in xildhibaanad ka tirsan xisbigiisa waa Linda Burney oo sidoo kale ka soo jeeda dadka dalkan loogu yimid ay tagtay goobta barakeysan, dad kalena ay ka qayb galeen, ayuu yiri. Gudoomiyaha gobolka California ayaa gobolka oo dhan ku soo rogay xaalad degdega, iyadoo dababka ka holcaya gobolka ay ku sii dhowaanayeen guryo ku yaala deegaanka Vallejo. Dabka ayaa dhaliyay dadka in meesha laga daadgureeyo korontadii oo go'day iyo inay xiranto buundo gawaaridu marto oo ku taala xaafadaha San Francisco Bay. Hay'adda saadaasha hawada qaranka ee dalka Ameerikanka ayaa sheegtay in dabaylo xoog badan la filayo inay sii socdaan ilaa Isniinta soo socota. Madaxa dabdamiska California Jonathan Cox ayaa sheegay in dabdamisku si adag ula tacaalayaan xaaladda degdega ah. Xoogaga dimuqraadiyiinta Suuriya oo Kurdiyiintu hoggaamiyaan ayaa sheegay inay ka baxayaan in ka badan 30 kilomitir xadka Turkiga uu Suuriya la leeyahay, taasoo waafaqsan heshiis ay Turkiga iyo Ruushku gaareen asbuucii la soo dhaafay. Turkiga ayaa weerar ku qaaday xadka Suuriya 9ka bishan Oktoobar, isagoo weerarkaas ku beegsanayay Kurdiyiinta YPG loo yaqaanay waqooyi bari Suuriya, kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ciidankiisa kala baxay aagaasi. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa kadib ku heshiiyay 22ka Oktoobar in ciidanka xadka Suuriya iyo booliska militariga Ruushku ay ka nadiifiyaan 30 kilomitir xadka labada dal dagaalyahanada YPG. Kurdiyiinta dimuqraadiga ayaa sheegay inay ka baxayaan xadka si loo baajiyo bay dhaheen dhiig daata ayna uga difaacaan dadka deegaankaas degan weerarada Turkiga. Hoggaamiyaha mucaaradka Britain Jeremy Corbyn ayaa mar kale dhaliilay qorshaha ka bixida Yurub ee ra'iisul wasaare Boris Johnson. Mr. Corbyn ayaa sheegay in heshiiska ka bixida ee Mr. Johnson uu la saxiiday midowga Yurub uu dhaawac weyn u geysanayo Britain. wuxuu sheegay inuu heshiiskani qatar gelinayo heshiis loo bixiyey Good Friday oo ah mid ay wada galeen qaybaha waqooyiga Ireland isku haya, maadaama heshiiska Yurub uu abuurayo xad ganacsi oo u dhexeeya waqooyiga Ireland iyo Jamhuuriyadda Ireland.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha SBS toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo SBS Radio app. Booqo sbs.com/somali.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.